chiva cha Buganda chandikwao Unseno jira kaje tugende wala Kalibera kasera mama kangeri Wowe chiva chitianga Bugandezika Ngokusango Muganda laba kutaka Balibera hoya liba wambala Gane baganda bane bamwe gumbesa Oyo balibanga oze zilibe mfumo Tunatula wange taka ya feri wede uko Oba tunazimba wange dongo tewali Tunalima wange taka ya feri wede uko
Oro abana wa Uganda nga tulajana
Wali wachola wanga choto fako Abaganda chemba sabako ekwe kemba Tunule taka ya fee yeji chali wo Boli Muganda wadala nyafe yetaka Mubisela vyo mumaso tulibuzibwa Tatwali kwa takala vanja ansa eriwa Zendawe miranga miji jilikabibwa Nganavana vetu za deva bona bona Tunatula wange taka ya feri wede uko Oba tunazimba wange dongo tewali Tunalima wange taka ya feri wede uko
Olo abana wa Uganda nga tulajana
Ebintu byobu wangu abigwelela Ngesonga kwechiva kwe kwetunda Tufune wakasera tuetese Olo tukunjula batoba venga banono Okubala kumkwano chetagisa Na yetu bazimbe venga bantu Esubi ya Buganda viva na bato Jesanyu ya Buganda litakwelela Na yenga mbutufu chilisuka Emelanga nebi uvenga tulajana Abana betu za denga babuwa Oyongawe kumagiza munyike nzimu Tunatula wange taka ya feri wede uko Oba tunazimba wange dongo tewali Tunalima wange taka ya feri wede uko
Olo abana wa Uganda nga tulajana
Tusigaze chisera chitono dala Songa jitulaka teri kudomanya Zenga wengeza kukula viwala Sabatu wani ye Buganda kudenguru Amali tunye Buganda tuvula ngeri Chitalo nye chava za dobu tafayo Omwana na kulanga chiva itetaka Kama inti zabu ye Buganda kukwa Watesanyu yomu zade kumwana nseko Na eje tole kedete zilibayo Jiribela milanga nga tulajana Timama yanza ila chiku nsenezi Tunatula wange taka ya feri wede uko Oba tunazimba wange dongo tewali Tunalima wange taka ya feri wede uko
Oba abana wa Uganda nga tulajana
Katondo echitibo yeyo wakulu Abaddu n'abazana beno nga balajana Ekula lya Buganda walitukwasa Ekulukuta omubisi Buganda enyuma So omukono gwo ku ttaka lyaffe eririwo Nga naffe tukyaliwo tununulire ddala Ekitiibwa kya Buganda tekirisaanawo Naye abalyankuzi basuse ku ttaka Ow'ekitiibwa tukimanyi nti twakunyiza Kati tuwayo kwetonda kwa fe Otutasa balaba batufuki tengo Ekitiibwa kya Buganda manyi ly'ettaka Bajjajjaffe kye manyi basenza abantu Wabula kye batakola kwe kwetunda Ettaka balikuuma lyaffe lya nnono Kati ffe abazzukulu tugudde mu nnabe Tunatula wange ettaka lyaffe liwedde uko Oba tunazimba wange dongo tewali Tunalima wange taka ya feri wede uko
Olo abana wa Uganda nga tulajana
okulima n'okulunda byaffe bya nsibo nazzikuno bajjajjaffe baali manga ng'ebikwata ku nsimbi tebajulanga ng'atunda omwogo eno n'alya ku nnyama kuno nkuba mulanga baana mwenna wamu n'abazzukulu mmwe abakyaliwo ekitiibwa kya Buganda okukikuuma Omuganda wa wano teyatunda ttaka Ssenyonga Moses omutuufu yenze Abaagalwa nkubidde bwe ntyo ndidde olulala Ekitiibwa kya Buganda okukikuuma Omwana n'omuzzukulu temutunda ettaka Abeekasana nnakibano kyaggwe Kino nsaba ssaala zammwe zibe zambala Ebikutte ku ttaka ng'Omuganda azaawa Tutandise okusendebwa batujje ku nnono Didda n'ebipya mu nninde nzija Ebikutte ku ttaka awo n'emmere erema Abaana ba Buganda tube bamizi Ettaka enyaffe tulikuumenga Tunatuula wange ettaka lyaffe liweddewo Oba tunazimba wange eddongo tewali Tunalima wange ettaka lyaffe liwedde
Olwo abaana ba Uganda nga tulajana
Tunatuula wange ettaka lyaffe liweddewo Oba tunazimba wange eddongo tewali Tunalima wange ettaka lyaffe liweddewo
Olwo abaana ba Uganda nga tulajana